Nimeishi na stress all through. Huwezi enda kwa my friends. Huwezi kuwa na friends because the moment uko na friends zako, unasimama. Then, ewa inatoka. Una bend. Ukifanya house calls, una bend, ewa inatoka. So, like, you're not comfortable kwenda mbele ya watu. But, nimekuwa nikiishi nayo up to this last week on Thursday. Ndo matron alinipigia simu, Lucy akaniambia kuna watu wamekuja, I wish ungekuja wakuangalie uone kama watakusaidia. So I came, I met a guy who was there, akaniangalia akaniambia this looks like a second degree tear, but tunaweza iandika ikiwa that degree tuone kama utasaidika. So akaniambia on Saturday nikuje ukuchuka general ndo nipate admission. Nikakuja on Sunday evening nikapata admission, nikaadmitiwa. On Monday nikafanya operation which was successful, and now I'm proud, I feel good.